Ngizosala noba phela gasahleki mangimthinta mama theka mangenikho akwamakasaleli maphelinyanga ngishimala gasekhaleli anezimpahla gasamasheli ngithenga imbubhizolo wathi yena akapheki I'm picked up a jalele.